za tu bawa ile sindijilu bila ni bwana no se veteran ni kale za tinyimbo za tu moyo watu mafilu yeah za tu
pali mozi ni kubira batokolo ni za tu nkani za tu nyimbo za tu moyo watu
wairesi
inda inda ruma memba za tu wairesi ndi mene mugu mvela ndi mwa mulindine afana wakonda ku live aga jaiva afana CZ ndi nzanga DJ Goxie
and we give you nothing but the sweet melanin, the cream and the juice, the brown sugar. What else asa?
I say you're too extra.
Ndele leo ni magaiti kadu kubiliza chi throwback show. Ndi tigula leo tikandi magaiz azatu band.
Kodi magaiz azatu band muliko.
Ne magaiz azatu band, all we have to say is thanks for coming through guys. This is our throwback show. So tose tuvese sa throwback ndi jane. Afana tiri, taruze nuri throwback ndi jane.
Ino, tikati throwback ndi bada nasa tukubweza mbuyo.
Kati kuponya kumbuyo.
Kukumbukila.
Kukumbukila zambuyo.
Zambuyo.
All right. It's always good to remember the road that leads you home. Ndeba nobati ambe jonji. Nufuna wina aliense vanoba. Ata ndiforo kosirago. Kunena kuti kodi favorite moment ya muselo la zatu ya iweyo. Monga kandi TV, kandi JP, kandi chukondi. Inali otani kweni kweni.
Ndone ineo monga tiriu. Ngani nekuti ndi nthawi imene naye imira bambo anga nthawi imene akulimbana ndi masteni ndi brother anga ndanenso ndinati ndiimepo ngakhalana ndikudumule mabe naona kuti tiri anaonesa courage kuti ineyo I can stand for what I believe in kuti ineyo ndithakuima nkhuna kuti zimene mupanga sizolondola komano anandimenyatu
anankomola nkulu.
It's always great to stand for family amwina.
Yeah, kwambiri
suku nama komanso monga ineyo zanda ndikhozaonera kuti kuyambirira kwenekwene season 1 tidawina competition ija yoyambirira kuti zatu bandi basi
ineyo pamene pajapo ndimakumbukira kwambiri kuti inali moment yokoma kwambiri
ine ngali chikondeti my favorite moment it ndi pamene ntadwala ntabiza ndi HIV ena anthu amakhanga kuti avanga discriminate koma like chikonda ndavangira zokuti anthu asiye and my friends anga yandithandiza. And since then, until basi mudzi muja namba umona zitu mosiana. Then that's my favorite moment.
Ineyo ase tiko ndinkani yako yani kumbusa wina wake just last week anadirumizia message abone yakuti yesu naye kudzela musewero zathu komaso malangizo akoko anava pokuona kuti sibwino kumasalana ndi achina mphatso achina tiri mena akakupanga support ina staff yapo
ineyo nthawi imene inandisangalatsa kwambiri komaso kundimbikisa nthawi imene mu season 4 pamene ineyo pamodzi ndi agogo komaso mayanga ineyo nga JP tina muthandiza Kesha kuti amalete asiye kumuli ku kumunga kamiza kuti azivanga nawo zogona.
Monga big brother.
Monga big brother.
Au makwa nani.
Nona biyokuro funeka kuma support basi ngine yuma zini.
Didiwa sini.
Nda say TK. If I remember kukumba mseason 4 imene hii. Taruza kwa kuti so far favorite moment yako ndiyo.
Ineyo ndo yangu pamba na kwambi imene ina nisangasa ineyo. Njone na kuti ntime na pita kuma audition ni. Azatu wa mafuna hapeze mutolo wa mmalo mga neti. Ndiye zinaweza kuti ana vanga jisanko jone na kuti TK nda mene ataloe malo mwaniti ina intawe pambana kwambi nipo nina sangala kuti mwayo mene una ndigwe ya ineyo
ngoma kwa mbala nabaya nditi manyazi
kwa makazi munga mnena. Alright chabu inotamva my favorite moments hanes panayi times inake monga makai tazano mudrama mujet panayi times imene inyo maona madusa muzindu zoti mabanga so relate ku real life.
Aya ase CZ zimezo zimakhadzi kuchitika nthaya ambiri so ma season amene ndakhadi kudusa mo 1 2 3 4 ine ndakhala ndikuona kuti ndimathopanga relate kuti izizi zinachitikapo soeneyo ja mu real life ngati for example ku school umene kumakhalira musewero muche kuli anthu ngati achina memuna achina avocado amakhala basa kuti zasinzawo basi ineyo ku school ndakuma nazo zimezo zoti nde ineyo musewero muche zimapezeka kuti ndikuzauza kuti ina achina avocado tasiyani zimenezo aina memuna azimenezo sizabo ineyo so mu real life ya ineyo
umapanga zimenezo
iya usandi mapanga zimenezo zoti achina memuna
Same situation mabese kazori ineso ni madusa nawe so ku den kuti nimakonda sound kwambiri kuposa gay ndizi mashupa na kwambiri komano you know mukagwizana ndi makolo kuti ineyo pena pakeso sound ndi maigona ndi ofunikira moyo wanga komaso geri ndi ofunikira ndi bwani mudipate mpaira ndipange balance ndoti mugwizana nani makolo ati
that's very interesting I say ndakuti muselo mujonga zipanga express mapezeka sokuti kudeni kuchaso mazipanga express kufana ndi makolo
sure
hankani yambo
komaso tingotokoza kuti makolo nawo ndo mvetsa kuti mwanai akufuna atafikira ndithu zaku ntima kwake
ehe ineyo ndi ndipereka chitsanzo chazimene zimachitika kuyambira season 1 paka season 4 muzathwe makamaka manya mara abandi onna kuti pamene nzaku akudusa muzina zake pamakhalabe wina wake amene mapita kumakata pali mzanga apa zisatere banjo latere ngati kuti zina maganizo ndizinzoti kuti ali yese ndikupera sine ndeka ineyo moyo wanga ndimakumana nazo nthawi yake mzanga sizokumuyendera ine ndi muyankho nthawi yake ineyo sizokundiyendera mzanga ndiyankho ndi I believe ndi wina ali yese amakani nyonga ngati meneyo moti azimakhala zolimbikisa kumwe zonazo khayo
ineyo eti ngati chikonde muzathu ineyo yabake mene mapanga mu season 1 eti ena zapanga ko link ni moyo wanga weniweni monga ngati estate nthawi yake chikondelo mukona mu season 1 ena yuna wake ofasa osafuna kweli basaonekere pagulu chanchani oneyo sindali wachoncho school basa ofasa nene e bas mix jibwibwe amwene ai so vina ntama kudolele makanga namango kuonelera e basa kuseka chanchani ndiyeno basa time went it ibasa nga gena basa confia mwene e inamba uimba e kumangula pagulu e pano panjire muzathu ndiye like the same things benzi manjira chikondi kuti sorry bashua basa makanga kuti hii confika kubwea hii wamba kankwa hii pano ronde rundao jena mankwa doza HIV
ineso tikatengera mbali ya audition mene ndi nkachita mantha kuti ndipange ma audition kamoyo kamene kokukanalipo ndithu ini real life kuti ndipange join zathu band ndinayi ndi mantha ndiye tikatengera mu sewero azingono anga ndamena mandilimbikitsa unena kuti atapita utakwanitsa ingakhalesa ini real life kwathu azibale anga ndamena mandilimbikitsa kuti tayesera ukwanitsa ndiye zimango ndilimbikitsa kwambiri kuti achibale ndithu amakhala mbali zonse akugwira ntchito ndithu ndilimbikitsa
Dafiabo.
Alright, my guy, and kubwa kuti nonse amene mukumvera mukunjoya nawo chi throwback show chimenechi. Pano pati ife timpumire kaindi nyimbo yochekera kwa chinyamata Azathu Band. Amene tili nawo mu studio momuno chinyimbo chawo cha chinzathu ichichi.
Zathu ichichi. In case you're just joining us, my guy, you tuned into Zathu Power LSE with me, CZ, alongside DJ Gox. And of course, there's Zathu Band in the studio.
Yeah, season 4 ndema guy on the same issue yone kuti zinthu zochitika mu real life ine mafara ndidadziwa kunena kuti kodi inoyo have you ever played like kuti your character kupeza kuti ukupanga chinthu china yake chosiyana ndi character yako and iwe nkukhuzika nacho mutima
zimenezo mu season 4
eh
nazipanga kwambiri amene yama tsata so Lazarus Paris ndikuve kuti kwambira season 1 mpaka season 3 JP anayi nyamato nina kuti amamvera makolo anayoopa makolo ake komanso anayodeka
ene
mu season 4 JP anabwera ari matukutuku rumango yambani mai yake yanchani mazimva ngati kuti yeye mwina akhoza kuti akhoza kusamala khomwe futi ndayake kudwala muzi wake ndi ndayake paja kudwala yeah and those are the moments when I feel good no this is not my character but then I had to play them anyway cause I mean that's where the story is going yeah
komanso ineyo I think so yeah ineyo ndio enda somo line ngati ya JP mene naendera zinabizika kuti ndala ya tiri yatangwe imanga tiriwa amafuna kusiya school atakambe maganyu apange chanchani kuti ari nice azipeza ka dollar kena kake pa deni kuti atathandiza masteni ndisamamvera masteni sabata ndekhaso mwana una kuti iye ndina akamwene leo ndikuzoona ndekha kuti tizisininga apange tsomano ndi nkhani imene timafuna kuphunzisa kwa chinyamata
ndeno magai mafusoto anakapitirire ndikufuna timve dzambiri za chithrowback zimene zichani kuyambira season 1 paka season 4 ndee anthu amangona ngati kuti mwina acting ndizophweka chanchani ndee tikufuna tiziwe kuti ndi time change imene inuyo inali yovuta kupanga act situation ina yake mu drama mucha
sizi
inde
ngati newe ene mahadus to act inali time imene chikona lapezeka ndi HIV because bena sumadzo kuti anthu aja madusa di muzorane nde kuti zikhale kuti anthu aja zikufedwe kuti di ali mu pain chikondi kuti zili choncho ayi zizophweka komano anayikwanisa
aunakwanisa tinabva
izoso nzotheka
ase ineyo kwa inewe mubanja lathu muzwa kale mene ndaye na leo shupa kwa thirio zinali zizo kuti party nake tipeneka kupanga act kuti kudene kwa bugano nkhondo muzwa kale kuti nde wina amakhala pa mic uko iwe sorry pa mic kuno nde mupange act ngati kuti pakume anthu nimukumenyana uya kumenyesa kuti ti yoso zikuwa kuti apapo wandimenya uyu mena wakugwa kuti uya kumapanga sound yokuti akumenya yoso zikhala kuti kumenyidwa ndokulira ndo sipange react nthawi yofanana mudani zinali zina zake koma azinachitika
po azinateka
ine kuzonena kuti panali ka moment kena kake komwe Zanda analenga ndalama za kunchito ndi kukagwitsa nchito kaya kukagula majani majezi
anifome
exactly ndeno amafunika fotokoze zimene zozo kwa mastenaga atiyo nangasama kugira sonchito komweko ndeno yeye Zanda yo sama amafuna auze kuti analenga ndalama zo amafunika aname ndeno zina ndivuta ine chifuka same time ndimafunika ndipange act zoti amayiwo akhulupirire komanso audience ikhale imve zoti ineyo ndikunama Lega mene koko kana ndivuta kwambiri koma zinateka ndi.
Inezo time mene inali yovutirapo inali onena kuti ndimayenera kuti ndipange zonena kuti kuimba siningakwanitse pagulu. Pamene kuimbako nditakukwanisa. Ndizine zinthu zovuta kwambiri kuti ndipite ku audition kujandizikanika kuimba. Hey, zina ndipinja.
Ineo nthawi imene inaliyo sautsa kwambiri kupanga act inali nthawi imene ndimalira bambwanga atakhabidwa ndi wakuba cause inali nthawi yanga yoyamba kulira mosewero yosichitulieni komanso sinanga ineo sinayi zoti zolira zoti palibepo chotiritsa chenicheni
Nde magai ine ndikumvetsesa kuti magai inu you have traveled around Malawi eti taije memo mapanga ma road show tani zambiri mbiri manifestese ndi moment yanje meneyo mungathe kukumbukira kuti munacheza ndachi nyamata bwino komanso munapanga appreciate mafans anu chifukwa cha mchezo wawo wabwinoso mene anakupatsani
Alright, I think you know John Billage when ngani ndi yo interaction that made na kana yo ndi anthu ku community the ground. Mene ndinkaloncha kumene zathu. Ase kunabwera chinyamata kumbukira kanthu.
Ah, ineso ndikumbukira.
Kunabwera chinyamata ambiri ndipo it was exciting kuti achinyamata ineyo ndikakumana nawo anthu anali kuti ali ready and they were like kuti feel ndosangala kuti mukubweresa chinthu cha chinyamata, kubweresa kumalai kunoko kuti zathu pawere sindi achinyamata kuthandiza achinyamata kuti tikhale pamodzi tipange chinthu chabwino monga Malawi komanso kuti kupanga cha tikapange empower tsika. Ndipo imene ndinali ku launcha kwa season 1 komanso kulauncha kwaja
zathu pa virus
indeto ngati ineyo swedzi ife ndinapita ku Jakarta ndo blanta azathu band ai koma guys it was amazing ngati ine chikonde I enjoyed being ku Jakarta why because Ajigoni is an orphan so like ibasana mbia mabanga nao ngari amandona ngari mzao so nani sindine ngari wo ndesine zoni sangasa kuti ndi umafira kuti ando kuti zimene timakamba muzathu zizi like basana wa mazimva ndipo amazichita
ero ineyo nimango kukumbukira time ina yake tinapita ku Lionde mapanga roadshow and kunali mafana ena yake kuti masane nthawi yoti kulichidzuwa kuma mafana angoyeruka school kumene kena kuno afuna aonelele roadshow time ija yoti mwatopa ndi geli kulichidzuwa you need to be going home mukaji kuteni koma anadikilira mene pacha nkuone roadshow yose and it was amazing panali energy yomwe ish guys too much energy people were dancing and we interacted ndi anthu it was amazing that's my favorite moment
Ndozosangala saru zimene zimagaya. Ndema guys, I mean you're just joining us. This is how we're rolling today on Zathu Vawaile. Tikuti it's getting hotter and hotter. Pano maru magaya itu tipu mepoka yeti. Tikuti nukuka breeze. Ni nyimbo inage. Nde ineo sindichula. Tufuna inuyo magaya za Zathu band. Mubange request nyimbo yoti tisiwele panova.
Hey, ase sizi.
Inte.
Abono uri wina liyese panova. Akufuna reveka nyimbo kabu ino. Ngarika jaka stitch free. Ama di zoti ndi makukonda.
Hey, tu.
Hey. For the Zaji de Gulemba, Vinalago Bajibu Nijane, Zaji de Gulemba Mulonga, would have been that strong as Lima Wanga for you. Baby, no, say the Gulama that Kuba just say. Baby, no, then you say, Gulen de Makukonda, say the Gulena Majikari, everyone guy. When a party for a son in
Music coming in from Stitch Freya Gudizoti Ndi Makukonda requested by our very own Zathu band.
Oh yes. Nema guy knows I mean Mugumvela Gumbugan Gudi. You can like our Facebook page. Page again the Zathu Gudi New Mukalido updated. Komanso Mutato Gubida ku www.zathu.mw. Kumene Wodu Mugabe Zama episodes on Se Ambuyo a season in season 4. Nderu Tidakabidis and the throwback to see John to Makai. Alright, Ndima nobody friend Gambe, my experiences ano. Amene monga Zathu band kumaso monga guru kuti mukupanga ma drama mukupanga nyimbo chiya chichonse tinaye kuti pachizunga macha kuti behind the scenes
amene mayenda kupita kwina kwake ukapanga chi performance tufuna titani kwati timve zimene zizi
okay
nthawi yopambana kwambiri inayemera majambula nyimbo yathu yambira kwambiri zimate tikuvina ndikumbo kunyanjira mavina pake nimeze kuti chinthu chinemulo wa maso praise edi ndipo jatimati mwationa ba mwationa ba Esther chikondi avekere cha mulo wa maso cha you know so yeah that's very
fine iko maso luko ma behind the scenes ya drama ndine kumagala zinthu
behind the scenes
Anapepe saso kuma chifuwa joti basa na ndi kuhira pamene Anapepe saso chifuwa joti basi I keep saying basi okay.
Ziko mokesha chifuwa joti mbikita Kuma se ndisa ngalarunga nungdinga kuhumva kutu lalala Kuma se ndisa ngalarunga imberi kutu ndi mvase Dufuna ndi mve zomwe na misa kuma audition ka
Ase banja na fewe. Lisamana ingaru ndrobe pa mpai yai. Ii ndi ambireso. Mwavese? Ii ndi ase kumeni. Niposu aga kugwere magwa gazanda. Mwavese? Aga kugwere uko.
Kuti jebi ndi jani?
Behind the scenes.
Mane ni ntaina nitangrasa, so I think ndi mene nkapanga record zimatere. Odi yone mene nyimbo tukapanga ku studio. Andu fesiri mazuwa.
Oh Lord.
Andu vena uri sulo uri siri mazuwa ndandu ngokumana kumene. There's nice uri eh tenti ngopanga pati tere ndipakumbukira nali ine Joe ndi Teresa. Tinaka khabanja tukulemba nokumapeto kwa nyimbo ka bridge ana panga athawili kacha. Ine vene vondiri ba gitara ndati ai koma gitara ndokuimba bwino. Komanda zinapezeka kuti anyimbo Joe ndi ndati.
Komanda so sagama chokwa kuma road shows yanjani ai antu ndi madoba. Ndekugona ndoti basa dzi jambulana ndoti saka kugona bwanji nai ndine ake
ai enejana ndivaza komaso kundipweteka maganizo kanali kasonthawe yo jambula video ya zimatele zimatele akunena kuti usiku kwada koma munyamule zina zake za moto manjamu muzivina
muzijamba muri mati munyamule zindizuka
koma muonesese kuti chisa kocheni
ati chikochani mwachandikisa tinali kumapeto kwa video ya zimatele
nayo na tola mene zijamba ndaka zo fila fila zina zake zimaocha zime zijakwa basi eti season ime zina kalira
fire every man moka kokusa manene late hotter than a fire sweet and banana.
Magai, and DJ Zenbogo, man, dinage. Magai, no samene mukuvela Zatuba Wireless. That's how it's rolling down right here. Zatuba and in the building. Ndebano baru magai timfereka nyimbo. Kuti tibirize sojijani kodi chi throwback jatuje. Kelvin Harris ndi nyimbo yake akunena kuti My Way.
Why wait to say? At least I did it my way. Lie way to face. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Titled My Way. Kuti fikisa mu last section ya show ya Leloli Magai pano pa Zatu Wireless. Pamene tufuna tive chokolo kwa magai a Zatu Band. Kuti kwa diwo season 4 anaifina bwanji. Komaso track style chete chete cha. Zinaenda bwanji kwenye kwenye. Komaso kuti kwa di what more do they have for us as time comes.
Zose zidu kukufikina ni vano ba Zatu ba Wireless. Ndefe mongo kuti standfire kuzi ni kunena kuti. Ngati muna ponyana ndi episode ina ili onse ino ya season 4. Inurujwa ni kunena kuti. My repeat shows atu akarado akuyamba wiki ya mawai. Nde inoto tauze na nzano. Kuda nzano onso auze anzao. Zone ya kuti Zatu ba Wireless repeat shows. Ikuyamba next week. Pano badu tibizi zebo ndiji throwback jatu. Magaye muliko.
Tilipo mbado.
Magaye za Zatu bandi inedu ndindi fuso. Kuna ya kuti kodi inuyo. Muda mpaso kuna ya kuti mkupanga mkubele ta character wina mpandi mwanu chimine jiji muna jitenga motani.
Alright, chambia nene kuti zinaizoda nda ulitza kuti zitanzikana ndia neji kumano tita mpaso kuti kuli new character zina yake ndi TK. It was very exciting kuda someone new we can start building a new relationship naye tidziwe nokuti amakonda zingine zotani yeyo satidziwe kuti timakonda zingine zotani and we can finally work together kuti ti uone kuti mtsogolo muzikala motani shuwadi
komaso I feel like neyo kunkhani excitement nali jo kuti kunkhani za maimbidwe ngati sei kuti okay timve kuti munthu anyuani abweresa
maimbidwe
kanyuani kuti yeyo kodi vogo yake ndio mveka modani kwa muzwa kanthu tika kumana monga anthu 6 sikuti wina ali samaimbo mofana ndio ndine sama kha kubwetsa ka flavor ka ikanyi uyo ka strawberry uyo ka banana hotter than the fire
sweeter than banana ya question
okay peyo basi amba kuti basi bwera munthu wina character wina muzathwe basi nayi nayi kuti kodi munthu ndi wanthu ndi wanthu ndorani adzagwiza nayi bwino bwino aje sinanga basi kuzoyana anthu pa 6 pato akomara bwera ndithu amwe nango mba voice nango te kumarua warunde basi isu kukosa nchwa mmadi ma voice like ama fanana nango mba ibesi basi nango ra ada wandijani basi didiru akubwela kwa chiko mubandi basi na bangu dizi tu zina sozi ambe sozi na basi kavai biki na basi kanyoa.
Ababa na mna imba jete jete.
Jene lunde muzwa gale hidi du hidi.
Magai muzwa referi masangala yantazo sumu kabla studio kuna kuzaje sana fe.
Serious masangala sio mukadi.
Kwabasi kwabasi. Ndako mna tukufanya tukusieni kwa matesa na kusieni. Ago kota libalai na ba. Tukufanya live kuti kodi iwo season 4. Aimba bunch kwa season 5. Alikuonzekera zote.
Yeah. Agogo. Season 4 ndiye ndimeneta imaliza aitu. Mnaiona bwanji ndivona nga season 5 mukubwa ndizotani.
Ine to season 4 yananga yandishangalasa kwa basi. Mhm. So ndishangalasa kwake mbali zose zimene mwakhala mukuimba, mwapambana kupya. Choni sangalasa kwambi? Mhm. Mwakondweresa somvera athu. Mbali zose kusewero komaso. Kuzo imba za pandiyano.
Tatokoza kwa mbili angoko.
Ananga, ileto nakondwela kwa mbili. Mafusa, mene mandi fusa, anali anzeru. Oso nyeza kuti moyo wanu mkusa marira. Omaso, kupatu ulaza moyo wanu. Sokoro wanu mkuri unikira mbuno kuti karira mbuno. Mwante mwante kakwe ankani fuso, mwazi uzandi tuzo satira zaje kuti muta nditandiza. Zintuzanga zainda mwakuti mwakuti. Kuso nyeza kuti anayi, ginu wana uzera. Mpitirize nditu uzera kumene mmanzera ako. Ziko mwambi ndi kufunia nisabu mwazose. Ndiye ananga amene mwambira kuti season 4 ya tasobano. Abati kudikira kuti tiyambe season 5. Posa jeno abati kati kupanga za season 5. Inetu ni kudikira iwananga mungetu nizile mafuso chunga kopya. Ine ndiri oko nzeka kuti ndi kuyakini. Ndipo kina jiri chose jime jita kusoko nizeni pa mwe wanu. Musa fuse wina yae. Fusa ni koko wanu ya mena makusa ni zanzeni. Ziko mwambiri. Zabu ino zose ya zuku wanga.
Achogoza mwambiri.
Ziko
mo. Amene orana ya gogo magai zife kwa tunduwa togoza pa malangizo wa mene ama tipasa. Ndipo so ati vangaria show kuti season 5 za kalachani kodi.
Fire.
Amadu magai zintawa yikone kwa kuti ya detail. Ife titogoza inu ya za 2 band kubwela mstudio ndukusajeza nafe.
Magwana.
Kumadu uzaso mathro by gun from season 1 paka season 4.
Magwana.
Ndi deal with guys.
Koma nso tuti tokonse kwa inu nonse omvera koma osa zaponyana tu ndiji show cha tu jabaji weekend pameneteza kubase ni ma highlights o paper do a show ino ya Zatu pa wireless. Koma nso kumbuka ni kuti mutakupita do pa www.zatu.mw kumene kwa mukapeza koma episode ose ambuyo a Zatu pa wireless.
Koma nso kwa osa amena endira first dose ya katemina wa kansa ya komoraji berekele osa iwala kulandira second dose imene kubwela mu July chakachino cha 2019.
With all that said ifedo abandeli tanzige tikulale mnali ndineo DJ Gox pamoja ni nzanga CC Osai Walanso magaye azatu bandi ndipo mumavela
zatu bawaile si
nkani zatu nyimbo zatu moyo watu
zatu bawaile sindi dilu bila ni bwana nose betena ni kani zatu nyimbo zatu moyo watu mafilu yeah
zatu pali mozi kubira batokolo ni zatu
zatu zatu
nkani zatu nyimbo zatu moyo watu
Zatu, zatu,
zawairesi.